Kalimba msacabanga ukuthi umshado uyisakhe ehlemphekile. Kodwa ukuthi singafika kuwo sibele sibone ukuthi hey umhlaba ongakanyathelwa, ongacabiwa, untouched territory. Ukwazi ukugcina unzima kakhulu umshado, abanye baze baphonsa ithawula. Kodwa lokho akukaze sanhlobo kube uhlelo likaNkulunkulu. Ngikube ngele ngwamukele ngosine fresh. Ngingusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Umshado ungobunye bobudlelwane boluntu obuhle nobuyigugu ukwedlula bonke obunye. La khona umkhwenyana nomakoti beyinqumela ukuzehlukanisela ukwethembeka komunye nomunye. Futhi ilokho kanye uNkulunkulu ayekuhlosile ngomshado. Kodwa nombani oshadile uyazi ukuthi lokho engikushoyo kuneyikhathi la khona kunzima. Kwezinye insuku kunokuphikisana, conflicts. Kwezinye insuku kunokuphoxeka. Kwezinye insuku kunobuhlungu, kunkenkethe. Futhi khona kunjalo, kumile lokho, kulicebo likaNkulunkulu njengoba sifunda ukuthi uthando alihlali luwina ikhathi zonke. Omunye umbhali weculo wabhala wathi, uthando aluwona umviliyelo imatch yokunqoba. Kodwa kwezinye ikhathi, indoda nenkosikazi bayelutheka, bakhohliseke, qede bese isilingo samehlo, siqale selula intamo njengendlula mithi. Qede sibuke amanye amandla ahlaza akude, ebese lobe izinhliziyo ithi ngeke. Cishe ukhona omunye engamthola ongcono kunalo enginaye. Mhlawumbe ngiyobala. Nakhu uJesu akusho ngomshado. Mark 10 verse 7 kuya ku-9. Ngenxa yalokho, umuntu uyakushuyisa nonina, anamathele kumkakhe. Labo ababili bayakuba nyamanye. Ngakho abasebabili kepha sebenyamanye. Ngakho ke lokhu akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Ukuhlabela phambili uye kulawo madlelo asihlaza. Angikutshele hlobo sami, kubiza ukuthi kuklebhuke lokunamathelana. Engicela ukukutshela ukuthi leyo ngxenye ngenkathi kuklebhuka kunobuhlungu obenzakayo nokulahlekelwa ongenakuchazwa ngamazwi. Ukuthi mase le ntambo yendlula mithi usuyilulele kule mithi ekude uyibona ikuhlaza. Okuyilapho ufike ubone khona ukuthi akukho madlela alihlaza. Ngalowo mzuzu usufike kwangqengetshe. Laleli, bengingafisa nami ukuzisho ngokuthi ngiyindoda ngumkhwenyana o-perfect, kodwa lutho angikho perfect. Ngisho nonkosikazi wami emuhle njalo, kodwa naye futhi akekho perfect. Kodwa sobabili sinale ntshisekelo yokukhula ndawonye sibe badala. Okuyilokho kanye uNkulunkulu akuhlose. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu akungahlukaniswa ngumuntu. Hlala wazi lokhu sihlobo sami, amandlela awahlale lihlaza ngale kwentaba, ayajika. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 067 706 0077. Kungenjalo jeqe kuwebsayithi yethu uthole okuningi, www.freshzulu.co.za.